Life is life, and every man live it in his own way. But the best way to live life is to live with the just truth in your heart. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone.
Yeah.
Ne wafeje na kulire tololo wabanga yo musaje yali nanga sente nkumu. Si papa yali wakabi mtololo nga lwalabika ko tumulindira kukubo. Na ye eche unyisa kuseteze yali yali nanga fete tumanyi wawezifa. Banolusi abakulu webachala yabakwata ku mikono na baleta ko muketo. Eranzo kuba mubuto na yagala nyo bwekula mbenga gayo yo. Ero lumu nali musalako bumwe buze konto chikolo tia ankalo. Nezijukira mama beyangamba sente zolifuna zireme kutulukunyisanga abalala. Oberanga mwesimbwe bichamu bigane bitufu byobasomesanga abalala. I know that the truth will be a lonely road. Oyimirira nolwaniranga mazima kulirwa oyimirira kumazima oyimirira bwomu. Never ever expect anybody to defend you. Bagala nyo kugenda mukulu naye tebagala kufa. Bagala nyo kugagawalanga naye tebagala kutuyana. Bagala nyo kugenda mukulu naye tebagala kufa. Bagala nyo kugagawalanga naye tebagala kutuyana. Erinda twagala nebyo bugaga twagala naye eri kisobola kugula mwoyo. Bichamu bikolwa fena tubiraba nayo kubyogera kubera nga kumira mwoyo. Mama yangamba nti mpeso nyiwe nebye njagala okukyusa nze mbyekyusize. Okuba kubonga ne bakyali kambe bongere nebe kuba kusomesa baana kambe someseze ai ekinuma Uganda ebonga n'abawalabu. Abatulukunya abaana nga watali mateeka. Singa twali twazimba emiri bwe Uganda tetwalivunamidde embeera z'abagwira. Wabula olibulirwa kufula bega ajja ne maka go nakukolera mateeka. Baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Baagala nnyo okugagawalanga naye tebaagala kutuuyana. Baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Baagala nnyo okugagawalanga naye tebaagala kutuuyana. Kati nze mba waggulu nga mbagamba nti ebyensi ebisinga byagunda. Woba nekyokkiririzaamu kiyimirirangako bw'omunga bw'oli gwe. Kuba watankuulanga entalo nga weesize gavumenti yomba nkusasidde. Be bamuwa bakujubisa ate ne bakulabisa kati no sano obegendereze. Kata mazima ka mutima gwo mpozi n'omwana wo. Era ne mama yangambye abirira famire y'omukyala n'omwana wo. Manyiti wanja bakuwagira. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone.
Yeah, it's JK.
Bagala nyo kugenda mukulu naye tebagala kufa. Bagala nyo kugagawalanga naye tebagala kutuyana. Bagala nyo kugenda mukulu naye tebagala kufa. Bagala nyo kugagawalanga naye tebagala kutuyana.